nimechoka kusota, nimeingia kazi ya boda boda, muda bado muziki hujalipa. Baby, nimechoka kusota, nimeingia kazi ya boda boda, maybe one day I'll take you to Minnesota. Think about your life, think about your dreams, think about the times we hope for better days. Kupata gari, mali na nyumba, baby muziki na skuma na bado na konda. I'm hoping that wishes are true, yeah. Labda mali tungepata na muziki ingejipa, sasa ninge kuwa superstar, superstar. Nilini mami, basi baki na mi, vumilia na mina. Baby, nimechoka kusota, nimeingia kazi ya boda boda, muda bado muziki hujalipa. Baby, nimechoka kusota, nimeingia kazi ya boda boda, maybe one day I'll take you to Minnesota. Kikosa kujipa ningie siyasa, niwe kama Sakaja, nifuke boda kama Jagwa, suti nipige Kigashagwa. What can I do to make you see tomorrow is better with me, baby? Nimechoka kusota, nimeingia kazi ya boda boda, muda bado muziki hujalipa. Nimeingia kazi ya boda boda, maybe one day I'll take you to Minnesota. Kiss me, I'm broken, hold me like a dream. Promise you love me, love me, I'm in chains. Kiss me, I'm broken, hold me like a dream. Promise you love me, love me, you mean chains. Baby, nimechoka kusota, nimeingia kazi ya boda boda, muda bado muziki hujalipa. Baby, nimechoka kusota, nimeingia kazi ya boda boda, maybe one day I'll take you to Minnesota.